okubomunaku abantu gwe bakweka amaso ngekimwe gombe sampao songa yali omugagga fuge katina yabuwala lucholo ebyobugagga bwe yabisasanya bwatyo asasulire baganda be anti bali banyage era baddu balala bali basibe mu makomera ane mwebala jana tewali alaba tewali abayamba olwomuganda wabwe neyetike banja
Sule banja, essa sola.